qiimaha gaaska jumlada ee yurub ayaa khamiistii toddobaadkan gaadhay heerkii ugu sarreeyey ilaa bishii oktoobar ee sanadkii 2023. arrintan ayaa timid kadib markii ukrain ay go'aansatay in 1 January ay soo afjarto gaaskii mari jiray dhulkeeda ee tegi jira yurub. Moska ayaa waayi doonta lacag dhan $5 bilyan sanadkii, halka ukrainna ay waayi doonto $800 milyan oo ah lacagtii gudbinta. hase yeeshee raadka ee arrintani ku yeelanaysa yurub ayaa ah mid xadidan, sida uu sheegayo Thomas O'Donnell oo arrimaha tamarta ka faallooda kana tirsan xarunta Wilson Center. Si buuxda ayaa yurub ugu tiirsanayd, qiimaha ayaa lagu sii jaangooyey. Hadda dabcan waxaa jira qaar guulaystay iyo qaar guuldaraystay. Dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tiirsanaa marka kuwa kale loo eego. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa bishii hore sheegay in Ruushka uuna siin doonin fursad uu $malaayiin oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadgudub uu ku hayo ciidda Ukraine, sida uu hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico ayaa ku dhow madaxweynaha Ruushka. Labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada Moscow. Fico waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee Ukraine, isagoo Arbacadii hadlay kadib markii Ukraine ay joojisay gaaskii Ruushka. ayaa waxa uu yidhi midowga Yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowga Yurub, iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah, sida uu hadalka u dhigay. Raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowga Yurub, laakiin kuma yeelanayso federeeshanka Ruushka. Sida cad, midowga Yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska Ruushka, taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ah ee laga keeno dalka Maraykanka. gaaska laga keeno Ruushka ee Ukraine mara waxa uu ahaa 500% gaaskii tegi jiray midowga Yurub sannadkii 2024. qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu Yurubta galbeed u soo maraa Slovakia, waana sababta uu ra-iisul wasaare Fico walaaca uga keenay, sida uu mar kale sheegayo Thomas O'Donnell. Slovakia waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa $500 milyan oo ahayd gudbinta gaaska Ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale. ka hor duulaanka buuxa ee Ukraine ee bishii February ee sanadkii 2022, shirkadda gaaska ee Gazprom ee dowladda Ruushku ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa Yurub. O'Donnell ayaa sheegay in Putin uu si xun wax u xisaabiyey. Putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay waddani weyn oo Ruusha. waa ka waddanigii weynaa ee Ruushka ahaa waaye mid ka mid a ganacsigii ugu weynaa ee uu Ruushku weligii soo yeeshay. meelaha kale ee gaaska Ruushku uu maro ayaa kooban dhuunta Yamal Yurub ee dalka Belarus mari jirtay waxaa la xidhay sannadkii 2022. bilo kadib dhuuntii Nord Stream ee badda Baltiga u mari jirtay Jarmalka waa la kharibay. Ruushku weli gaas wuu u diraa Hungary, Turkey iyo Serbia, isaga oo mariya dhuunta Turk Stream.